And enye into ukuthi nje ngihlala emntubatuka kamsane ithe it's a developing town, alikaka develop kahle. So ezinye izinto azenzeki kahle since ngidayisa nama makeup products, akudayise kahle, iprofit ayifiki kahle because I charge less. Thole ukuthi iprofit engizoyenza ayikho enough because abantu bakhona bazocomplaina ngokuthi ngiyabiza. So I need to mind ama prices engiwasho ebantwini angabi makhulu kakhulu uze bezokwazi ukuthi bethenge. Nakhona kwi-makeup kuyavukwa kusengiyakhathala, kuyatravelwa, uya ngapha nangapha and baningi abantu abayithandayo i-makeup. So it's not easy if umuntu ezokomplaina ngokuthi ngiyabiza, ekubeni mina I go all out for them, ngithenga ama-products abizayo ukuze ngizokwazi ukuthi ngenze bona into e-right, enhle ezokwazi ukuthi ibe appealing kubantu if bebabuka. Umuntu nje ofuna ukuqala ibhizinisi, ngisho ngithi before aqale lo business akabe close nabantu abenza into afuna ukuyenza similar to what they wanna do. Not necessarily ukuthi bebe close as in close, but abuke ama moves abawenzayo, ahambe ye kuleyo abantu abanama business abakanjalo, afike abuthi kusetshenzwa kanjani before aqale ibhizinisi, because ukwenza ibhizinisi akukho easy. It's not easy if ungenayo ungayenzanga i-background check yokuthi kahle yini okumele ngiyenze, yini okumele ngayenze, abantu bakanjani, abantu baphila kanjani, yini ethandwa abantu, yini abantu abangayithandi. Because ukusebenza abantu akukho easy, kunzima kakhulu.